moyo wangu ukae chini. Amen.
Zidia sauti zote ninazosikia, ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale unatenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Oi, yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale vile unasema baba, yote ni kweli. Mala pia wayasema kwa upendo.
Nimejipata ndani ya upendo wako, imekuwa kwangu mapumziko. Neema yako yanitosha nikiwa nawe, mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako Yesu Baba yanitosha nikiwa nawe. Zote ni za Bwana, hakuna kama we.
Hata jaribio ziji kwa wingi wa upweke, mvua inyeshe kiangazi kitande, macho yangu yako kwako pekee.
Yesu niongoze kwa yote utawale, niko salama tegemeo iwelewe.
He alone will never leave you.
so. Without no one before, it's still there to one begin. Child, miracle, no desire, Jesus. Miracle,
play.
No desire, Jesus.
Let
the person no desire, Jesus.
Every day, I have never ever heard of sin my Jesus paid. From before time began, he has never ever changed. He's the same today, just as he was yesterday. Miracle,
oh, 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 oh,
goodness, favor, mercy, sure.
Sure.
My brother, tell him what you want. He'll give you everything and more. Miracle, no desire, Jesus.
My ears have heard of the favor and the blessing of the Lord upon my life. Papa, you too much, oh. Jesus, now Papa, overdue, overdue. Oh, patiently, that the Lord is good. Papa, your goodness, he did make my belly full. Papa, you too much, oh. This one, a blessing overdose. Miracle, no desire, Jesus.